kuri isa mwaramutse neza dususuruke niko se mwo kagira imana mwe ninde utazi Masamba Intore niwe ugiye kudususurutsa muri iki gitondo mureke tumuhe ikaze Intore we urahura komeye
urahura komeye ndaho ndameze neza
ugira gutya rero haguruka uva mu Rwanda uza gucurangira abantu bo muri Amerika bakwakiriye gute
abantu bo muri Amerika ya nsinzi noneho nsigaye ubanza ngiye kukigira igihugu cya kabiri nyuma y'u Rwanda bien sûr nahakunze cyane
bakwakiranye urugwiro neza
banyakiranye urugwiro baratunganye bara banyereka igihugu nagiye Los Angeles ndeba Los Angeles yose Hollywood twumvaga Beverly Hills twumvaga aho hose mu bastari mu misozi myiza hose narahageze banyakiriye neza n'ukuri ndanabashimiye ahubwo reka mbonye nakaryo ko kubashimira abafani banjye bo muri Amerika
nuko hanyuma rero ugira gutya nanone ikindi ngushimira cyane mu izina ry'ijwi rya Amerika nyine ariko cyane cyane no mu izina nako ry'abantu bakunda iki kiganiro cy'umuziki twita dususuruke reka ngushimire rwose cyane kubera ko wemeye ko kubaha indirimbo tuzajya tubagezaho buhoro ariko rero muri uyu mwanya harenye zigiye kujya muri iki kiganiro reka dufate iya mbere uti uko umutima utera none se ku mutima utera ukajyana amaraso mu mubiri iyi ndirimbo ivuga iki
uko umutima utera ko ngutekereza simo ndavuga kamirindi ahubwo ndavuga
nanjye urantekereza rero
ndamutekereza cyane
yeah.
Wa wundi uba waranyirangirijemo wa wundi nkunda babandi batubyara batubyara kandi bakanatubyarira kurya tujye tugira kanya rimwe na rimwe tubatekereze tubaturi indirimbo tubakundwa kaze tubaguyaguye nabo bamenye yuko nibyo badukorera n'urukundo baduha turumenya kandi tukaruvuga ukaba umuhanzi rero kutabatura indirimbo nk'iyo kutabahimbira byabariye makuba
ni ubutumwa mbese ku babyeyi no ku bantu umutima wacu ukunda babafasha bacu abategarugori bacu
urakagira Imana
nuko none rereka tuyumve
Nuwe urumeze umubiri wongwe
ayiwe mama we
niko numva nzinze urukundo mpaye
ayiwe mama we
niko numva sheshe urumeze umubiri wongwe
ayiwe mama we
niko numva nzinze urukundo mpaye
Yizire mataka bashi ntandavwa cyakambara ubukombe
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro dususuruke twagize amahirwe Masamba Intore simubabwira rwose muramuzi utamuzi ariko nawe yumve radio ijwi rya Amerika kuko yaduhaye n'ikiganiro muri isanga ejo bundi kwa kane ntacyo mushobora kugisanga kuri radio ijwi rya Amerika mu gisata cya muri isanga niko se intore we
karame karame
indirimbo wita inzira n'ubumwe inzira n'ubumwe urabwira ndi
ndabwira cyane cyane abaturage bacu ndabwira cyane cyane bira bihugu byacu byashegeshwe ni rimwe na rimwe n'inzangano zitagira aho zifatira ndunga abantu ndababwira nti nta yindi nzira ibaho atari ubumwe tugiye hamwe tugafatanya tugakora hamwe tugakundana tukubahana twagera kure kandi ibihugu byacu byagera kure cyane kurusha kwirwa abantu bataramiye inzangano kuko ntacyo byatugejejeho
kandi igihugu si imisozi igihugu n'abantu
igihugu n'abantu no kuvuga ngo rero nyamuneka ubumwe ubwiyunge ubufatanye nibyo byonyine bishobora gutuma ibihugu byacu bigira agaciro kandi bikagira no ku migabo n'imigambi byiyemeje
nayo rero tuyumve inzira n'ubumwe Masamba Intore
Thank you.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turasusurukana na Masamba Intore, umuhanzi w'icyamamare. Nkuko yabivugiye tugitangira, yageze no muri Amerika noneho bamwakira neza ati habaye igihugu cyanjye cya kabiri. Masamba rero intore yizihirwa rwose mu ndirimbo zawe no kuzimiza kwawe Nyundo. Nyundo niri ya diocese y'abakatoliki kuririmba niki?
Nyundo no kuzune katuvuge nkaho nauri Nyundo kamirinde nauri Nyundo
yego
nange nundi wese numugabo ushimitse numuntu uhagaze neza nuwo wese uri strong
nabivuga umugabo wishemanisheje
Nyundo ukavuta Nyundo we uri Nyundo nukuvuga ko uri umuntu uri umugabo ushimitse uhagaze neza ndarata rero guhagarara ku abarundi bavuga neza babyita ngo numushinga ntahe
naho mu kinyarwanda ni imfura
aho rukomeye iratabara yewe n'igihugu iyo kigombye abahungu Nyundo aratabara cyane nabo akagenda no muri ubwo buryo nyine mvuga nti uri Nyundo koko biragaragara ko uhagaze neza ushimitse yaba ku ijambo ryawe yaba mu bikorwa byawe yaba no ku n'ubuhangange n'ubukwerere ni ibintu byose bifashe umuntu w'umugabo
Nyundo Masamba Intore.
Ishyamba riranda imigeregere ni ya ntumondo nkunda imigi na migarere ya rutonde na muganza ibombe we yarayitonga nubunyoni burayoga numvise mirindi ya zishambarirandanga ngwino kiguru kimiringa miremire ngwino nyira cyambara nyonga nkumwa numvise mirindi ya zishambarirandanga kuzambonye mu muvunye zirarisha zirahaga nazibereye uruhanga rucyuye bene gihanga agatsinda ndi intwari yabyirutse gutsinda nyundo nyundo uri nyundo
Murakumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Masamba Intore arimo arabasusurutsa maze rero hari indirimbo nanjye ubwanjye yanyuze yitwa Kanjogera Kanjogera wowe uko muririmba ntabwo ariko bamwe bamuzi mu mateka y'u Rwanda
yego yego
icyambere ariko nisegure sinzi nimba ari Kanjogera umugabe kazi wa Musinga Yuhi uririmba ibyo ari byo byose wowe uraririmba urukundo kuri Kanjogera urukundo rutangaje muri make ngaho tubwire
Kanjogera ndirimba koko wari ubikomojeho ni byiza cyane ni Kanjogera yari umwami kazi akaba ari we nyina wa Musinga ngira ngo ubwo ndavuga na Rwabugiri niwe wari umutware we iyo ndirimbo ni indirimbo y'urukundo cyane mu mateka y'inkotanyi cyane kuko Rwabugiri niwe burya bitiriye inkotanyi cyane mu mateka Kanjogera yagize binasigara no mu byasigaye no mu bwonko bigacengera no mu bwonko bwa Rwabugiri nuko yari afite abagore benshi ibyo ni amateka urabizi ariko noneho Kanjogera yarakundwa kajwe cyane yarakundwa kaza cyane ndetse akajya anaherekeza na Rwabugiri ku rugamba kuvuga ko agenda ku rugamba ibyo bita kuri front line ariko agasigara nk'inyuma noneho ye uziko Rwabugiri we yageraga no ku muriro yava ku muriro noneho yanagaruka akasanga Kanjogera na stress nyinshi akamutuza akamubwira ati ibyo wahuye nabyo ndabizi nabyumvise abagaragu babimbwiye nyamuneka
ruhuka
ima ruhuka ku mutima donc za stress zose zigashira ibintu byose ibyo rero byose utwo tumenyetso twose twiza tw'urukundo bimuhama mu mutwe Rwabugiri bituma aba umukundwa kaza cyane kurusha n'abandi benshi yari afite hanyuma noneho rimwe nagira ngo nkubwire ko ni nawe wahimbye iriya ndirimbo ya Kanjogera niwe wayanditse icyo bita lyrics arayandika noneho ayihereza umugaragu wacu muri Nyaruguru aramubwira ati rero jyewe nta buhanga ngira bwo kuririmba
bwo kwishyira mu majwi
wowe gore aya magambo ngo hayi ntuzakuremo na rimwe shakira indirimbo iwacu rero burya muri Nyaruguru ngira ngo urabizi ko
harabahanga havuka abahanga cyane
harabahanga harabasizi n'abahanga cyane nigeze kumva unakomoza ku indirimbo yitwa Nyaruguru iriya Nyaruguru ni indirimbo y'iwacu kuva kera kabayizi so noneho aragenda ahimba igira neza araza yishikiriza umwami Rwabugiri nuko bateranye cyane igitaramo cyaryoshye aramubwira ati sha ndirimbo ya ndirimbo nonaha ndashaka kwitura kanjogera araririmba ya ayirimba neza iki noneho kubera ayo mateka yose data yambwiye sinabura kubishima ko data yarerewe n'inkabarerewe bwa miru ndegwa mutwa afite imyaka 8 amateka nk'aya arayazi naraganiriye nawe cyane ndetse nganira na sogokuru munzenze hanyuma noneho indirimbo isakara igihugu cyose na urumva indirimbo yaririmbye ubwami isakara abantu bose baremenya nuko gukundwa kaza k'umwami navyo biramenyekana hanyuma noneho uko naje kwiririmba n'indirimbo ubonaga abantu bakuru bose barayizi njye wayihimbye n'indirimbo iranduta urabyumva hantu ihera cyo nakoze gusa no kuyungurura no kwigira neza
no kwishyira mu byuma bya kijyambere
kwishyira mu byuma no kuyongeramo ibindi byose byatuma inoga noneho ikazahoraho kuko tutabikoze izo ndirimbo za kera zishobora kuducika kandi zari nziza
hagataho intore nasomye igitabo ndumva ari cya Kagame Alexis avuga ko Kanjogera afite ubwiza bw'igitangaza
yari mwiza ariko cyane cyane aho ndirimbo iyo ndirimbo mubonamo umuntu waruzi gukundwa kaza waruzi kwitaho cyane umugabo wari uhari mu buryo bw'umutima mubiri ibintu byose abikorera nde abikorera umwami Rwabugiri ibyo rero ni ibintu byiza ni isomo ryiza ndetse n'abato bashobora kwigiraho bikanafasha kubaka mu buzima busanzwe
cyane cyane ko umugore ari umutima w'urugo
umugore n'umutima w'urugo wewe ubivuze na neza cyane
intore ararekwa ntashira
yego nshuti yawe
akajambo kanyuma rwose mu magambo magufi cyane maze ugira umunsi mwiza
urakoze cyane nagira ngo mushimire cyane mwebwe tuganiriye Thomas Kamirindi na radio ni radio yacu radio ukorera hanyuma narashimire n'abakunzi b'injyana yanjye bose bayumva kandi naguhaye n'indirimbo zitari nkeya igihe cyose wajya uzicishamo n'ubwo burenganzira nabutanze nanashimira bose banyakiriye hano muri Amerika yaba muri Maine Los Angeles New Hampshire nagiye Atlanta nagiye aho hose mbabwira nti ibyiza biri imbere
Masamba intore ntabwo nabona amagambo yo kugushimira rwose urakarama
urakagira imana
nshuti za dususuruke uko mungana namwe mwese ndabashimiye cyane rwose mugire wikende nziza namwe murakarama
Na nkujya nibunyiginya ndagukunda nimpamo naguseguye inkokora zo bombi oya mama we maze nkorosa urukundo ndagukunda nimpamo kula kumere y'uruziga oya mama we mu misa ya yombi ndagukunda nimpamo. Nagutubuye ntore oya mama we kandi utaruye